Ay, Pablo.
Mr. LG.
Ay, sweetie. Kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, sweetie. Nikunong'oneze wape mbona sisike. Mara naogopa utaniona kana wivu hivi. Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabu kiwa mbalima. Mana na shindo, kula takulala, mnyonge na nyongo nyea, mwazo napata tabu kiwa mbalima. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Kuna venye utimamu, unanitoka na kwacha karamu. Hii naitwa je kitalamu, ukitajwa kimoyo mipa. Why, 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 tam, mshwiti, shwiti, babugam. Yani yam, 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 ndo mapenzi au fala. Why, 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 kwanza yote tisa kumi, moyo mihamisha kambi. Nani papezi sabuni, nani takatisha nani. Wanasubiri, livunjike penzi hili. Hatutishwi na tumbili, kuachana pende mwenyezi. Hani kwako michizi poyoyo, usiende mbali nami,
wendo tulizo la moyo.
Hani kwako michizi poyoyo, usiende mbali nami,
wendo tulizo la moyo. Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Come and slide.